Wasiirka Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya geeka magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay waliba iska daafuray shir wada tashi oo loonkuwadala u qoran qaado og wala saaro oga calaafka xoolo walibana intii uu dareer shirka loonkuwadala doonay sidii korlanka qaadi lahay wala saaro oga calaafka xoolo walibana shirka ku qayb galay ganacsatada ka shaqeeya xoolo iyo iskaashatooyinka saareen calaafka xoolo. Wasiirka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Sandheere Maxamed Iftiin oo si rasmi ah furay shirkiya waliba isku warbiyay ujeedada shirka.
Wasaaradda Xanaanada Xoolaha dhirta iyo daaqa markasta way ka hoolantaa xoolaha iyo dadka dhagadaw iyo dadka ka ganacsadaw horumarsho iyo taladiyo iyo markasta ka hoolanta way idinka faraxsanaa dad xoolaha iina kasaw walaayo aamayaagna kasaw inay ka kulmeen hoolku. Marka sida isin ogtiin dalkeen un xoolo dhagatiyana khaasatan gobolkii ama state-kii linka daraayo xoolaha iyo ha ku wada jeedna state-kan sida isin ogtiin xoolaha ka nool ee gobollada kale ku duwna dooradeena anka yar dooradeen dooradeyaal kale ku weynta gaal ii lood ii erenka aragteen isindhong way imbaahanyeen xoolagaasay lanka ka ganacsadaw ikan walaagay aamaw haasaaraw inid dad usku warqabu taladaw oqon isweydaar si suubiyaw xoolawu may anroom oo laka tayayirko laka nafaqayayikur erraw iyo kan xoola ka ganacsadaw tusaale ahaan neefka geek hadii la gado neefkaas markii aad gada hadii idaasay isu idaada inoo hiyaas wal isu caamow xoolagaas yaalan adeena hun duraas xoolagaasna bari galaayaan laakiin hoob aan la hayna adana miinki surunaada say neefkuuna ololay teeganaada ama gaal haado ama loo haado marka way liin baahanya markasta marka iskaashatooyinka ka shaqeeya calafka xoolan inay haasaaraan is oo tayo leh vitamin shay dheelitirini la kasaw wadamo badana iskan abuur soo neen ku kooye sida isin la dareertaan tusaale ahaan markii aad haddaha ku qaado sisinta way letaaha toono guduudanta toono ede misgida too guduudanta toono ede abuur shoo washal leh abuurkaas marka isku soo goma hadii markii aad geeka aad wad misgi oo guduudan aad jeeyt oo jiray ee misgidi buura kaba hadii aad jeeyt in misgi adeeyay tii ma dhaayta la ku roraay hadii aad jeeyt isku soo goma isku qiimado ma ah marka eesk ama calaf ku xoolana way in baahanya marka ku fakaro ganacsada xoolaha ka ganacsadaas ama dadka xoola intii gadeen oo magaalooyinka ku ooday oo soo liska ahoo caanada la kumaalayo beledkan markii guuro xoolo ay kala noo dheeradaan ganacsatada ahoo la ka deganyaa caanadii oo la isticmaalo haadeen ama dadka xoolo gadadaayo ka ganacsadaayo dhoofiya u haadeen way in baahanyiina markasta inay helaan calaf ka filan oo xoolagaasay oo nololiyo inay helaan dadka iskaashatooyinka aniyoona may fadaayaan suugeen inay helaan walaayo tacbeen inayoona suugeen helaan dadku gadada helaan intaba markuu way inba gabri iyo odayaal i dhalinyaro isingatiin inay walaayo isintaha kuba reer dhan kale nagada doontaan walmiri dhalle oo umudina anfacaw nagada doonaan.